haya ni chotaka unyayo wala kunifanya zezeka. Haya ni mapenzi yanafanya nijieleze. Asha nijaza manyota ona ninavyo pepea. Kwa kiringe maruani ameatuliza. Kimishika hapa, shika pale, taratibu na enjoy. Ndege ni shanaza, sicho moi, ananifanya na enjoy. Baby, nasema, nasema, nasema dharani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie. Nasema, nasema, nasema dharani wajue. Mapenzi unayo nipa, sitake mwingine mgawie. Baba wee,